ShankySupplier.com. Mr. Raider One
Game Boy Mofaya Anikiwana Azizizi Bratiwani Mindo Golden Boy Kauna Bisha Ulisa
Wesuri Lugdo Kachemolevo
Mwezenu minapendwa Nomana ziyo zili na nenepa Mwezenu minapendwa Nomana ziyo zili na dekezwa Eti chochote na chutaka niseme mi Hata michezo tikitaka kaiji Pezila kitamu sana zimwachimi Mwezenu minapenda zimwachimi Wakeni mefunga beke mwengine misitaki Ndo dokta wa mapenzi anatibu kwa wakari Mdada mwezenu wananipala Tabia yake mwezenu wananikosha Uyu mdada mwezenu wananipala Tabia yake mwezenu wananikosha Kwanza nombu namba nane Shumba namba wani wala hapendi mapene Shumba namba wani kamoyo wameuteka Shumba namba wani kasule kama laika Shumba namba wani kozuli hanasifika Shumba namba wani kifu wani saa sita Shumba namba wani
Soni pasta kia takwa disia Mana nikia disia wenye pesa tanipia Ndo mana na mwomba mungu Penzi retu sisiri wenganganga Sangoma siri pigie manyanga Si unajua jinsi na kupenda Sije kuniacha soremba Maumivya mapesi hapo nyuma rishani umisaga Kushia shea misiwezi utafanya nione sigizaga Mpenzi wenipe mapesi ninjoy Ubao naroni paniko hoi Kwa koni mesha zama goi goi Wengine misiwezi sitoboi Kwanza na umbo
Kwanza na umbo namba nane Shumba namba wani wale hapendi mapene Shumba namba wani kamoyo wameuteka Shumba namba wani kasule kama laika Shumba namba wani kozuli hanasifika Shumba namba wani kifu wani saa sita Shumba namba wani
Abali doyo Basi nime misi michezo ile ya kukunja jaga Mikili chali 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 na yuwa zabia Mama nime misi ile michezo ya kukunja jaga Mikili chali 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 na yuwa Na yuwa za Mikili chali na yuwa za 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 Oh oh oh
Twende pale yai, mama, ai Twende kama una wako, basi mshike kiuno Twende mshike mabega, twende chini kwa chini mama We kwa chini tena, we kwa chini mama Kama una wako, basi mshike kiuno Twende mshike mabega, twende chini kwa chini mama We kwa chini tena, chini kwa chini mama We kwa chini Azizizi Bratiwani, mindo golden boy kauna bisha ulisa Awe producer rider Sasa singefanya wengefanya nani Apshati zati nigia mwanangu Kelvin Mangi Aspingi mwanangu chuse laudi Yei ya kitizi Omi sewei Omi ya nyumbani skupingi
Mofaya Ani mimi yule yule KB K-boy Mofaya Sina baya wawe Swapingi mwanangu wakushibi kuminatatu We are Ninja Bizo, I'm Salimie Wizi Buddha I wanna go check Simoja, Aibo I will manage your B-boy, I wanna buy a way I put the Sony, I see the pink I wanna go get a bass in my chipsy Watch out to a meeting in the food I chani come again, get moja yo Aye, you beat the capija nani file We suli midundo, I wanna buy a way Atari atari hapo lakini salama
ShankySupplier.com